Black and beauty, you're my delight. Beautiful face and you smile so bright. Candlelight dinner, let me organize. Siku nyingi nina fantasize. Why? Can we have a special night? Me and you, looking at the twinkle light. It will be a day for me to memorize. No bother, bother, nobody jeopardize. How about you? We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Mpenzi bakali, kila siku eti subiri. Sasa nifanye nini, kupata wakati niambie. Lady nikupe nini, sema chote. Mbona unichibu baby, naomba unipe wakati. We will be together forever, forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike. Nishike na mini kushike. Kwanini nina kufata? Una vyote na vyotaka. Unajua nilidata. Muulize seneta wakota. Sasa napiga magoti. Na kufata na mimi sichoki. Naomba unipe ripoti. You know how I love you shoti. Chameleon, how about you? We will be together forever, forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango.